chijui round your girls naipenda. Sani pe masikio yako tuivi nda kueleza. Imuvi kwa kichwa yako jonta itengeza.
This program is suitable for persons over the age of 18.
Yeah, hakuna chama under 18 hapa. Over 21 strictly mzee ya joys the number. Mnajikusanya mabeste katha. Toothbrush usahau nguo za kuvaa. Gari full cap mzee ya jaza ngata. Boot vile mejaa jota dhani ni ba. Kama uko Uganda weza beba yako aragi. Kama uko Tanzania jona yako konyagi. Kenya ni king finga pande ya kusokota bangi. Lakini make sure kina tunafanya tunikiasi.
We love to party.
Oh,
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 we love to party.
I'm a party animal. Kutako weza sema na bado mina jivunia tuivi kwa Mkenya. Usishangae kesho mshindo wa kuamka mapema. Jana kwanza rugby team ndio ilikuwa inacheza. Another reason for me tuivi kupati tena. Benja funga bao ya mbao tuivi na sita. Mimko kani yangu tuivi ya kumi na sita. Kabla nsahau chaskia drink ya itwa Lex Reda. Nulia mtoto katha garanti tutamlegeza. Atanza kutafash tafash mwende kwa keja. Sain kitu kasa kumi na moja asubui. Igari kaita nfikisha home joe misi jui. Toka inje ya club tuivi nkapigiwa sita. Nataka na show ya kinangoni Uganda, hii ni wazimu. Na sinzia trivi kipanda ndege. Lakini I love to party. Na mimi ni genge. Na mwela kupate.
We love to party.
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 Mimi na wewe tuende party. Wanawome msikrize mwongeze.
Love ya muziki, guni chukuna muziki.
Lakini, sisi vijana waze wakazi. Tu party, tu frahi. Ndani party, tuende mbele ngoni. No nini, here we go again. Tufanye kazi.
La baby ya na baby kumenyeka. Nairobi bongo ni Kampala. Binyone kiroro kudigi. Binyu mirango ni neno nini. La baby na baby kumenyeka. Nairobi bongo ni Kampala. Binyone kiroro kudigi. Binyu mirango ni neno nini.
We love to party.
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 We love to party. We love to party.
Lakini mtoto wangu sikupate. Mimi napenda